ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Ngubengelele ngwamukele futhi engosini e-fresh ngengusibonelo PT Ngema ongumlomo kaBenny Diamond we-Christian Networks. Noma ngabe lulimi luni olukhulumayo, ikhathi neyikhathi kulokhu kusungulwa amagama nezisho ezintsha, kodwa kuyona into entsha leyo. Ngokwemibhalo yakamumva uWilliam Shakespeare unikwe iqholo ngokusungula amagama angaphezulu kakhulu, abaye bethi angaphezu ka 1700, okubalwa igama elithi bedroom, courtship namanye. UCharles Dickens kuthiwa nguye owasebenzisa igama elithi doormat, nabanye futhi beza namanye. Kulezi insuku imvama sibonge kubantu abasha abanobuchule bokuqhama namagama kwe-social media. Sibona amagama anjengokuthi digital nomad, hellscape, trauma dumping, amagama amasha akhombisa umoya wesikhathi. Phela ekugcineni kwakho konke, umhlaba sewudlule ensukwini zakudala, izinto seyiguqukile. Sibhekene nezinto abangemumva kwethu abangazange bayiphupha kwakuyiphupha. Futhi ke kwenza kube lula ukucabanga imibono yamanje kwi-social media, imicabango yesimanje ngokungathi ingephambili kuneyaphambilini. Kodwa futhi khona kunjalo, kuyamangaza ukuthi ukucabanga kwesikhathi esiqhubekayo kuletha incithakalo empilweni zabantu abaningi. Kuchitha imishado, kwenza izingane ezingabi nababa, kuguqule imiso, iy'nkambiso ey'mile zempilo, kuzenze into engathi shu. Kodwa Ihubo 33 verse 4-5, ngokuba izwi likaJehova lilungile, zonke izenzo zakhe ziyakholeka, uthanda ukulunga nokwahlulela, umhlaba gcwele umusa kaJehova. Noma lumlini olukhulumayo, noma uhlalaphi, noma wenzani, ungalilahli izwi likaNkulunkulu. Lihle, liliqiniso, likhuluma ukwethembeka kwakhe, ubuhle bakhe, bulungiswa bakhe enhlizweni zethu emhlabeni ogcwele ukudinga ngokukhula ngamalengiso. Akona wonke umqondo wesimanje oletha inqubekela phambili. Kwesinye isikhathi sidinga ukubuyela eyisekelweni siyothola ukuthi umhlaba gcwele umusa kaJehova. Ukuyithola devotion e-fresh siku zonke, sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 067-706-0077. Lengosi ungayithola futhi nge-podcast ngokungena ku-Spotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla igama olibhalayo linye nje lithi Izwi Eli-fresh.